I'm at zenbury.com. Super vibes. Super vibes.
Ama misahi zinaba kupepa kumasekelela utizungulila akaya mikila nanga foto ndichani ukuoneka ukumudwa ndala kwisapati nanga bwanji usanena lelo lelo
ipe lelo
mati lelo
simunafike
besamuka ndikonda unalonjeza suzalongeza nanga lelo bwanji sinkabe babo yamba usanga ndione lelo ndafeda ukukamba sine yako levo ukanena boyamba siuza ndisia lelo ndafeda ukukamba sine yako levo lelo ndaziwa futo ndi muntu tima wanga nina kupata pasintu zako ukandi pepelesa kukukonda ukandi sewelesa besa mukandi konda unalonjeza suzalongeza nangalilo bwanji kodi futu ndine
kapenda ndiwe
chifugwa jaiwe nadana ndiyansanga sinkabe babo yamba usanga ndione lelo ndafeda ukukamba sine yako levo ukanena boyamba siuza ndisia lelo ndafeda ukukamba sine yako levo sinkabe babo yamba usanga ndione lelo ndafeda ukukamba sine yako levo ukanena boyamba siuza ndisia lelo ndafeda ukukamba sine yako levo
ukanena boyamba usanga ndione lelo ndafeda ukukamba sine yako levo ukanena boyamba
www.amadzambiri.com